studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
saki be hedbe studio tamani o do sa saki ko mawdo Ousmane Diko halanton kabaruji gondi do yewdu men zone la presse de Bamako addo alkamisar hande nu jeere wonani on to bogi jande to faande wala fuko bilti e fuddugol golle lugadaade paale de heedi gaawto hono habatoobe sema be ka ana faande badangal ngalurnde coordination non dun dendangal gube de yaltiti e ko wiino virvintina habatoobe mudun kidal jubbino golle makko gondo gaawi mosola ana ganda hebede sabe wobbe beedame e hambe lugade paale de e wi sema anniyaka gouvernement bamikadu waddali e fay gote e wi horobe coordination ka wana hono beedugol adado habatobe tan huncetati dalla goduka ka sapena enquête kean chapantato di don dumbarmi e kasara lawol kewti ka sonef kono bugu heccikeng li lamu segu donno mobingel o hawri e camion goto wattundo annino bettitade camion goddanden yodi ngoni sambe kabaruji beta hande bismillah mawlon ene hedade studio tamani golleji lugagol paale de lataaki fa hande gaaw horebe walde sema ana taggal ngalurnde dum e wonde non dendangal murtube be yaltiti e anne muudum wirfintindo on habato muudum kidal e wi Mohamed Ousmane ak Mamadou don secrétaire général CPA kati dalla huncoto ko se kawral ngal natinali kala sabe de kawral ngal natinali kala nenno hennali fay goto du sera nenno omo wonno e haalde mawde studio tamani kenya kede ko haaldi le facitango Mamadou Samaseku.
Ce qui se passe qui nous amène aujourd'hui
fouf nawde ko be ndari suudude holitata wiide fayso gube tati woni der talkuru kawral ngal gube sinnibe godde dun gonton yimbe la dun an dugi hakkeji dal talkuru ndu hewbe ana deji do majjum ka ngonga sakitoto sube kuncani non hore kala sinnibe gila fuddode mudun chaddele yataake non hen laltigi hononi pa ho sinnibe be kaldata ndiya fuf be kullita wiide wattande hakkille gube sinnibe be ko kabar makko fuddi woni ko titalaji de fuddi tawe ne sube kiniki non dun gila ko boyi titalaji fuf njataake non e lugu ngul faccintina ne talkurundu golle woni sariya fay gube tati biade de mbawata dulde kabaru gube didi godde sinnibe talkurundu mabbe anditere hono sema e plateforme ma dun hono gube godde sinnibe talkuru kawral ngal
ke une partie ce qui ont également signé l'accord
e wi jubbina golleji makko heedi gaawto masala ana ganda hebede sabe laamu o wonko jabani hono gube caldiide natugol habatobe le ngalurnde temedere chapande joy e mabbe natinte e gollidin gol goldo nenna ana gikana do ti dalaka falto kanko colonel Rissa Sidi Mohamed don jubbino golleji makko heedi gaawto kanyum du ana wonno e haalde mawde kenya kede ko haali le faccitango Mamadou Samaseku.
La situation pour moi
hakkile am dum yaran yeso sabi lamu ko be leedi malibe ngadani gubbe talibe wargul sema be newa munya be tutinum adada yoga min mila wiide kala gubal hinoyto yubbe inde kabotobe mun kanbe nawtorede gotal e ma fuf an han wadude hakke chapane njaddo e njoyo do hakkunde gubbe plateforme e sema kabar newa munya o fuddan wottunde gubbe CMFRD e kanye MSA e kidibe njahata nokkiji mun en hinayade adad kabotobe kasindinabe be
conformement au quota qui a été donné
heri semaga hono beedugol adado habatobe huncetati dalaka e hakkilo hore mudum o golle beedan tinnido hono ko wodi ko e wisidati Uldu Ibrahim ana hani tan ko caldi kawrangal tabe o mo wonno e haalde mawdo kanko e hore du kenya kede ko haali le faccitango Mamadou Samaseku.
Tajuru wiide kabaru makko o heɓata laawol golleji ɗi mbawata gollede imadaji ɗi min gondi ɗi fuf yo mere noon on jiyan fay ɓoyata ɗum wartan ɗo wonno gubɓe goɗɗe ɗum joƴinte titala natan e kabaru addadde yimɓele temedere e capanɗe joyo ko kala guɓal hani waddude ko minen gubɓe sinnibeɓe jaati min jaɓanayi ɗum on tawki wiide laamu o tan dawri ɗiɗo golleji dayamɓeɓe tutti temedere e capanɗe joyo dayamɓeɓe tutti temedere e capanɗe jetto ɗum yalti golle kawral saabi golle kawral kay ana waddi mbina ɗati dartiɗi e jottiɗi yimɓele temeɗe jeegomo wiya hana fi oɗo addad kaɓotoɓe temeɗe jeegomo yawte wala fof ko ɓeydade o biltata sowona ɓeydude tiɗallaji jogalel muɗum newaki fay seeɗen kono ni colonel o wiri ni caggal golleji makko gawuɗi e kiddal eɗi tumbutuɗi e nokkuji goɗɗi fof ɓeydantiɗude
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow bemeɗa men Facebook na Twitter do studio tamani kasara lawol wadi maybe sappe nayon e barmo di chapantato di don kono bugudu lawol segu bete law on governor o dun governor lam segu kany e lami be tan e hore politique fu njayi do nokko do kasara ka wadi do nen hore jo gendarmerie kono bugu ka wi barmo be ka fu gaddama bamako yimbe kono bugu non bi hore huncenen yimbe denoro e do di do lawi kanko adama tesugo mo radio sigidolo to kono bugu to wonka alde isa faka ba sisoko kedena umar waygalo
dum wadi didi yamde fa yottu yi tati yamde wakkati hejjere dulun kanare mobile gotel ngel sonefan iwrano gawo kanyu natoy e camion dindunodo angreji iwro bamoko dum wadi hakkunde faana kanye e kono bugu yimbe le sappo enayon keddikili hen chapantato didon barmi hen didon be nawni ki sanne wattu fu hono dido accident ngaji an ngada don ka odo kasara mawni sanne yimbe le sappo enayon keddile hen hakkunde kono bugu kanye e segu gol do datol wattu fu kasaraaji ana ngada hen fu fota hakkunde faana e segu yimbe lebe ko be landi wattu jono tinno dido golleji kaybe no datol segu e bamako gol worrino wombi be jatti gendarme kuse ngaji ngatte don
hono fedde darani no yottingol kabaruji ngam batu Afrique France yidi kenye horebe yedobe kabaruji imade batu o yo faminde no journaliste en ha no journaliste hani hebirde yamiror golle no gollira wattu batu o horebe fedde de kolliti kala ndarto yamirora anawawi windade do lawi internet dum woni do site web kanko madame Diallo Jenba dem horejo fedde de wonko halde maman Baba Kunta kedana maman Samaseku
par rapport à l'accréditation de la presse
bangal hinade kabaruji kawrital bamako ngal le pabondiral batte jam e yirwere denno be kan yade du bembal internet lolirgal www.sommetafrique/france2017.ml e nyoya du bindi accréditation presse e hinade kabaru mudum tiagal dum woni ko jomul leddete email du adresse mo hokki yalla mo heba nawtorade ko heddi ko fa otote talkuru lolirdu baj nonoji bajuji di yo du kasindina jomu denno sifaji njedobe kabaruji mirabe be ngoni di fajintinte do majji ewde inde jomum yaade foto makko fayotade inde gollirde makko
identifier la personne porteuse du badge
syndicat magistrat de doone sagantonde golle magistrature de wi de wada hono murtere golle yontere hurnde le yontere warore de nen magistrat en be bi kan dokke bawde no be ngurde e no be gollire e be gondi du e haldede heedi gouvernement yalla dayon ko lati
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famuta Amnesty International andini le hitande 2016 de lam sigaso an sifa e ngakki torraji kewdi nanno harbugol chaldi nan samde do rewbe masimbinde yurkurukuji le seria fawarde e handade yimbe fu keraaki fi nanno yo horugol gadangol le region o andini beta Kenya o do kabaru le batu mo Amnesty International joini ana bado yimbe temene jeegom be duubi sappe jetti yaade chapantati e joyi tiliibe kenye jande mawbe lebbi le lebbi nay le jangine de sappe commune boron le cercle banamba imaade mudum yo hokkudube andal no be jogoro golleji keban mabbe nokuje sappe jeey uditite ley ndudo lewru le gure sappe jeey do sukaabe famarbe kojete le cercle yoroso rebe chapan en nayon en joyon ka bamama e golle le de le de nokuje kande du hono jabbade sukaabe be duubi tati yaade jeegon wombe oti soldat se mali nangi yimbe didon wujunobe dakiji chapande joy e jeegom le dehande wabareya le ngallur gaawnde ko heba e nande ton yusuka be ngaddi dande fa be jaltina dido dakiji le ngallurnde e wi horeje soldat sen dakube wabareya be wube yo trafika en dakiji tannon dum wadi hedi gaawato e di wonno sembe kabaru yidi men jogoni on kedde hedade faande yotere bana yeso yen tawde jamdo